fresh futhi unokimali. Ngiyajabula makumele ungake. Anibheki inzipho, nibheki inwele zakhe. Wedalu yabona ngisalela wena. Enhlizweni yami kusabela wena. Esifubeni sami kuqamela wena. Ngismayilela wena, ngijabulela wena. Wedalu yabona ngisalela wena. Enhlizweni yami kusabela wena. Esifubeni sami kuqamela wena. Ngismayilela wena, ngijabulela wena. Asabe baby, asabe. Bambisanja sami swele ngale. Ngizokuphosela uthando olinqale. Ayi wena ushisa ngize ngidibikane. Asabe baby, asabe. Ngiyabakapsela ngawe khali khali. Unuki perfume ephume ithale. Uwenza impilo yami ibalanse. Wedalu yabona ngisandela wena. Enhlizweni yami kusabela wena. Esifubeni sami kuqamela wena. Ngismayilela wena, ngijabulela wena. Wedalu yabona ngisandela wena. Enhlizweni yami kusabela wena. Esifubeni sami kuqamela wena. Ngismayilela wena.